soo dhawaada radio gargaar madasha arrimaha bini'aadinimada. Radio gargaar wuxuu macluumaad iyo akhbaar aad u fidaa bulshooyinka qaxootiga ee bulshada kale ee deegaanada Dhadhaab iyo Faafi iyo waliba Koonfurta Wajeer. Waana wanaagsan waa mar kale iyo radio gargaar waxa barnaamijka idin la socodsiinaya idinna farsameyn doona anigoo Cali Raaga Ibrahim Maxamed. Barnaamijka ayaa waxaa marti igu ah mas-uuliyiin ka kala socota hay'adda loo yaqaan WIK, mas-uuliyiinta lagu kala magacaabo Christian Maxamed iyo waliba Irshaad Xareed. Dhammaantood mikrofoonka ayaan ku soo dhaweynayaa inta aan ku soo dhawayn barnaamijka ayaa maanta waxay uga hadli doonaan shaqooyinka ka dhanka ah ee jinsiga ee ka dhex dhaca bulshada dhexdeeda. Welcome both of you. The microphone of Radio Gargaar, Xareed Maxamed iyo waliba Christian.
Good morning and thank you for having me here. My name is Christine Atieno. I work for Wendell International Kenya as a school counselor and I'm based in Hagadera.
Gawadha waxay leedahay magacii waxa la yiraahdaa Christine. Waxaan ka socdaa leedahayda Widow Trust mise Widow International Kenya ayaan ka socdaa leedahay. Sidoo kale magaciiga waxaa la yiraahdaa Irshaad Xareed Nuur. I'm also from Widow Trust International.
Sidoo kale aniga magacaydu waxa la yiraahdaa Maxamed Xasan Cali, waxaan ka mid ahay shaqaalaha Widow Trust. Waxaan diyaar u nahay in bulshada aan kala qayb qaadano programka aan soo wadno. Fadlan soo dhawaada. Welcome Christine.
Thank you so much. So last week you were introduced to the topic SAIL, which stands for Prevention Against Sexual Exploitation and Abuse, by Christine Odongo, and the objective of that was to raise awareness of SAIL among all persons of concerns and to reinforce activities currently undertaken by Windle and also the major stakeholders in relation to that issue. So today I'm going to take over from where she left, and I'll be looking at the topic of sexual exploitation and abuse principles as well as the risks.
Say nishkate gawadha waxay leedahay waxaan ka socdaa hay'adda Widow Trust oo in badan aan ka soo hadalnay qaabkii loo hortagi lahaa galmada xadgudubka ah. Maantana waxaan diyaar u nahay aylada miiska noo saaran inaan ka hadalno galmada xadgudubka ah.
So later on in the coming days we'll be having trainings in relation to the same, and the objective of the training will be so that it can promote a clear understanding on how we can be able to prevent and respond to SAIL.
Waxay leedahay oo lajeedada aan u qabano trainingyashan aan u qabanayna waxay tahay inay sii horumariyaan horumar si waxyaalahan xun looga gudbo.
In the process, we'll also want to try and ensure that there's efficiency, competency, and integrity as Wendell International Kenya.
Waxay leedahay waxaan si intaan ku guda jirno waxaan ka hadlin doonaa qaabaha horumarinta waxyeelaynta dhan walba ha ahaatee waxaan rabnaa inaan toos uga hadalno.
So today let's just go to sexual abuse and exploitation, and I think this is a main challenge in the humanitarian setting. And when I talk about the humanitarian setting, I'm talking about a challenge which is across the globe, and it represents a basic failure of protection.
Waxay leedahay hadda waxaan u gudbin rabaa inaan ka hadlo ka faa'iideysiga galmada xadgudubka ah, taasoo aad cillad weyn ku haaso hay'adaha ka dagaaltamaan dhibaatooyinkan oo kale. Taas ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo, taasoo ka jirto adduunaha caalamkan oo dhan.
When we get to have an equal power relationship, we realize that the beneficiary's integrity, security, dignity, and self-worth is violated because one person is taking advantage because of their power.
markaan fiirinaa ilada dhanka awood qaybsiga oo kale ah waxaan rabnaa in oo toos loo helo maarta dhanka amniga ah in qof walbo maarta wixii tabartiis mise awooddiis ah uu heli karo taasoo maarta aan loo kala bardhigaynin mise loo midibta koor uun ka jiri doonin dhanka ragga iyo haweenkaba.
When it comes to issue to do with sexual exploitation and abuse, we realize that women and children are more at risk of being exploited.
Marka aan ka hadalno waxa leedaha gabadhan ka faa'iideysiga galmada xadgudubka ah waxa aad qatar ugu sugan ay leedahay haweenka iyo caruurta.
But that does not mean that the boys and men are not equally affected.
Taasina kama aha leeda macnaheeda in ay maarata ragga uu kala mid iyo wiilasha ay kamid aheen mase ay ka kala duwan yihiin maarata gabdhaha iyo haweenkaba.
So as humanitarian workers, as we work with the agencies that we've exposed to people of concerns, it's important for us and it's important for policies to be there to ensure that these people are protected.
Waxay leedahay hay'adaha mase annaga u shaqeyno waxaan u shaqeyn leedahay sidii dadkan loogu hortagi lahay mase wax loogu qaban lahay.
So sexual exploitation and abuse represents a failure to uphold basic rights to protection by those whose state role is to provide protection and care.
Waxay leedahay ka faa'iideysiga galmada xadgudubka ah waxay hoos u dhigi kartaa ilada hadii toos loo qaban waayo marta inay marta arrimaha aasaaska inay hoos u dhigto.
So in relation to that, we are going to look at the Interagency Standing Committee, and from that we'll be able to understand the kind of role it plays in trying to protect the refugee and all the people of concerns.
Sidoo kale waxay leedahay waxaan nalashaqa mise aan u dirnaa kale marta committee oo hoosta marta wax walbana gudbiso akhbaaraadka sida ay tahay.
So the Interagency Standing Committee, it is an interagency forum of the UN and non-UN humanitarian partners.
Sidoo kale waxay leedahay hay'adaha dhexdooda waxaa jira forum group oo looga hadlo maxayalahan oo kale ah.
So it was founded in 1992.
Waxaa la sameeyey leedahay mise la aasaasay 1992.
And it was meant to strengthen the humanitarian assistance.
Waxaa loo sameeyey leedahay inay xoojiyaan hay'adaha.
So its main objective basically was and is to improve the delivery of humanitarian assistance to the affected populations.
Waxaa loo aasaasay ay leedahay mise loo sameeyey inay xoojiyaan hay'adaha waxyaalaha ay bixinayaan si ay dadka maalta bishada ay u gaarto.
ESEC is also committed to provide and protect the rights of the beneficiaries or persons of concerns.
Waxay leedahay sidoo kale muhiimadda kale ay leedahay waxay idana sidoo kale inay dadka ay gaarsiiso ay horumariso haddana si maarta loo arko waxtarkeeda.
Its other objective also is to guard and protect vulnerable persons from sexual and other exploitation and abuses and to address such violations.
Qodobka labaad waxay leedahay sidoo kale waxaa la rabaa in loo hortago marata dadka waxba aan haysan mise dhibaatooyinka kale sida vulnerability dadka vulnerable-ka ah si marata lagu caawiyo kala ayakana.
So in relation to this, the refugees need to realize that they also have their rights. And just because they are being assisted, it does not mean that they are supposed to be taken advantage of.
Dadka qaxootiga ah sidoo kale ma aha ay leeyihiin arrimo lagu faa'iideysan karo waxyaalahan oo kale marta lagu sameeyo.
So ESEC tries to ensure that their staff and their implementing partners do not abuse their power and influence to exploit and harm others.
Waxay leedahay sidoo kale hay'adaha mas dadka u shaqeeyo ma aha inay uga faa'iideystaan fursada mas ciwaanka mas title-ka ay isticmaalayaan ayna ugu waxyeeleeyaan bulshada.
So we get to realize that all the organizations that are working and the organizations that are working with people of concerns, each organization has their own code of conduct and policies to ensure that as humanitarian workers, you don't compromise and take advantage of the refugees.
Waxay leedahay hay'ad walba waxay u xil saarantahay qaab mise mashruuc ay dejisatay si ay u caawiso dadkeeda.
So in relation to that, ESEC, which is the Interagency Standing Committee, provides important mechanisms for preventing and responding to SAIR crisis.
Waxay leedahay waxaan dadka committee-ga aan sameeyno kale mise la sameeyay waxay wax u tarayna leedahay ma waxay wax u tarayna leedahay baaylahan aan sameeyne si ay dadka kale ay u gaarsiiyaan dhibaatooyinkan ay ku yareeyaan.
Okay, so we are going to look at the ESX 6 core principles, and I'm hoping after this you'll have a better understanding in terms of what the different organizations are going to do in case they get to deal with an issue in relation to sexual exploitation and abuse that has been committed by one of the staff members, and what persons of concerns can be able to expect in the process.
Waxay leedahay inta bariga aan ku jirno waan ku soo laban doonaa, laakiinse waxaan uga sii hadli doonaa leedahay ka faa'iideysiga galmada xadgudubka ah lix qaabood mise lix qodob ayaan toos uga hadli doonaa leedahay markaan ku soo laabano.
Sina e domesi si akir kayu dafo dalan kan uga kureyo maria ki si dalale tu sheid ma habtu dopti marke ya jasha damato hay kuma dantaano jirkaaga ka dhur adabta xulo iyo naar masaro ismaha jannadii firdowsa ilaah kugu dheeray taha nabigi udgooni allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ilaahay ilaah dini isu joji shadamato ila haykuma dantaano jirkaaga ka dhur adabta xulo iyo naar masaro ismaha jannadii firdowsa ilaah kugu dheeray taha nabigi udgooni allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ilaahay ilaah dini isku jooji ilaahay ilaah dini isku jooji ilaahay ilaah dini isku jooji hoyo hoyo hoyo. Mama, dhexdaada markaan ku beermay mama ee mama muxuu dhadankaagu hoolmay dalmaan wejigaagu yeeshay maxaad hooyoy dhibtootay jaliya deef qaadan weyday wuxuu isu dhagay babaagu candhuufta maxaad heshiisay muxuu dhabarkaagu leexay culaysla dhaqaaqi weyday wuxuu duuxaagu horay dhaxadiidka maxaad u jiiftay maxaad ooyoy dhibtootay jaliya deef qaadan weyday wuxuu isu dhagay bogaagu candhuufta maxaad heshiisay muxuu dhabarkaagu leexay culaysla dhaqaaqi weyday wuxuu duuxaagu horay dhaxadiidka maxaad u jiiftay maxaad ooyoy dhibtootay maxaad tiri dhiiran uwa dhiiggiisa ka fiican uwa horweyn dhalay loolisyowa horweyn dhalay loolisyowa maxaad tiri dhiiran uwa dhiggiisa ka fiican uwa horweyn dhalay loolisyowa horweyn dhalay loolisyowa
So we're going to look at the ESC six core principles. So one of them being sexual exploitation and abuse by humanitarian workers constitute act of gross misconduct, hence grounds for employment termination and criminal proceedings.
kuwaas oo ka soobsan lixdan xabba aan soo wadno si annagoo u fiirino nidaamada ama sharciyada u yaalana xagga dowladda ama xagga hay'adaha wala shaqeeyaan.
The reason why there is the Gross Misconduct Act, it's because it's expected that the humanitarian worker is taking advantage of someone who's more vulnerable because of their power and because of their ability. So in relation to that, you find that such is a ground for being terminated, and it might go as far as being persecuted.
Waxyaalaha la rabo in aan ka daxtirnoodaan sidii hay-adaha fadnagalka oo hay-adaha hadda caawiyaan dadka qaxootiga vulnerable-ka ah ee waxaa la diiday in ay u isticmaalaan ayagoo adeega bixinayeen qofka baahida uu ku sugan yahay in si qaldan loo isticmaalo. Waayo haddii tusaale aan kuusoo qaado, qofka xafiiska fadho waxa uu imaani karaa qof beneficiary oo baahida haaso. Marka qofka xafiiska fadha ee wuxuu isticmaalayaa awoodda marka asaga uu leeyaho in uu uga faa'iidaysto qofka maskiinka oo danta yar. Marka waxyaalahaas dhan ayaan ka taxadaraynaa in la suubinin ayna dhicin.
The second principle has to do with sexual activities with children. In children, we refer to anyone under the age of 18. I know the maturity rate for adulthood across different countries varies. In other instances, it's someone who's 16 years. In other countries, it has to do with someone who's 18 years. But under the UN law, it's all cut across 18 years. So sexual activity with the children is prohibited regardless of the age of majority or age of consent locally.
Sida uu ogtihiin ba caruurta markay jiraan 18 sano waxa ka yar looguma talagelin in ay suubiyaan galmada xadafka ah. Waayo Kenya sharciga ayuu xushiyaa cuniga haduu 18 sano ka yar yahay in wax galma ah ama uu suubin karin ama wax kale uu suubin karin. Haduu uu suubiyo in ay qabanayaan qodobada soo socdaan oo constitution-ka kamid ah oo u yaalla midka hay'adda iyo midka dowladdaba. Markaas ayaa la eegliyeed qof kasta. Waxaan sheegaynaa in arrimaha noocaas ah uu iska ilaaliyo una ka fogaado.
So just because you'll go to a country whereby the age consent is 16 and then you take advantage of that does not mean that you'll not be in trouble. You'll have to be held accountable.
Qofka mas-uulka ee waxa sidii wadamo kale waxaa jiraan haddii cunuga uu jiro 16 jir oo suubiyo oo xadaaf ku suubiyo in ay iska dhaadhicinayaan qofkan ma aha qof caruur ah. Haddii aad xadgudub ku suubiso adiga ayaa mas-uuliyadda qaadaysaa dhibka ka imaada meesha. Marka fadlan waxaa laga codsanayaa qof labo in arrimahaas uu ka hadheeraado isagoo ilaalinaya nidaamada iyo sharciyada bilaadinimada.
The third principle, we are going to look at the exchange of money, employment, goods or services for sex or other forms of humiliating, degrading or exploitative behavior, which is prohibited.
Qodobka kale oo gudbayna waxa way in qofka xafiiska fadha ama qofka marka mas-uuliyadda hayo in uu u suubinin xadgudub si hadii qof la shaqaaleynayo oo uga faa'iideysin fursada iide qofka baahidahaas oo kale in uu lacag keendo ama uu dhaho lacag markaa wax isiiso ayaa wax ku siinayaa lama ogolo. Sharciga iyo nidaamyada midna ma ogolo. Haddii ay noqoto xagga asagoo isticmaalaya awoodda uu ku sugan yahay markaa positionka uu ku sugan yahay, sharciga midna ma ogolo. Haddii ay noqoto, tusaale haddaan kuusoo qaado, waxaa jirta qisooyin hadda ka hor dhacday kaamka ka dhacday. Waxay ahayd gabar yar oo arday ah. Gabadhaas waxay ahayd gabar yar oo indhoole. Marka gabadha indhoosha ee curyaanka ee waxay suubin jirtay waxay aadi jirtay iskuul. Iyadoo iskuulka aadayso ee waxaa loo dhiibay ku yaro walaalkeeda oo iyada ka yar. Markaa wuxuu isku dayay wiilka yaray in iskuulka agtiisa dukaan ku yaalla gabadha uu mariyo si yarki yaray walaalkiisa ahay. Dukaanka markuu uu mariyo nanac ayaa la siinayaa iyo lacag 50 shilin. Gabadhina meesha uga tagaya, gabadhina waa indhool. Ninki dukaanka iska lahay ayaa wuxuu isku dayay gabadhii inuu marka cabitaan uu siiyo si uu uga faa'iideysto gabadha baahida ay ku suganto iyadoo curyaan oo ka faa'iiday iskuulka aadi karin. Gabadhii waxay socotaba gabadhii waxay noqotay markii dambe uur. Waxaa la ogaaday uurkii cunug yaraa la weydiiyey wuxuu iskuul ma geyni jirin gabadha, waxaan geyni jiray gurigaas. Markii dambe hay'adaha dhan baa iskuul yimaadeen, ninki waa la soo qabtay, sharciga la geeyey, dowladda xukuntay. marka la marro qofka marka duu baayo ku siganyo haduu shaqo raadinayo ama haduu vulnerable u yahay marlaba vulnerable nimadu uu ku siganyo qofka inay ka faa'iideysanto midna ma ogol sharciga.
The fourth principle is on sexual relationships between the humanitarian workers and beneficiaries. This is strongly discouraged because of the power dynamics.
Qofka afraad aan ugu dayna waxa way qofka shaqaalaha inay kala beddeshaan ay suubeen xad gudub inuu ku suubiyo qofka kale shaqaalaha asaga ka hooseeyo ama qofka bulshada kamid ah mid ay ide ay waxa ay gelin ka suubineyna in ay dhici doonin cid kasta oo maqashana lagu talagalay xafiiska lagu talagalay inay soo adiso aan suurtagal noqonin sharciga iyo dawladda constitution-keedana uu ogoleen una raali ka noqon doonin.
So the fifth principle is whereby a humanitarian workers develop concerns or suspicion regarding sexual exploitation and abuse by a fellow worker, whether in the same agency or not. It's important that they report their concerns.
Haddii qofka shaqaalaha ayda u shaqeeyo oo hoostagaa qofka kale madaxdiisa ka weyn oo si bilaadin ah oo la dhaqmo waxa laga codsanayaa asagoo ka raadinayo wax dan guuse qofka dumarka ama qof farage waxa laga codsanayaa xafiiska saxda inuu sheego waxa yeelay nidaamoyin iyo sharciyana jiraan inuu iska soo rubood gariyo marka ayda meesha ugu haboon.
So when it comes to reporting, it's important to indicate, like, first, what has happened. When it comes to reporting, the first thing you ensure is to indicate what happened. The second thing will be who was involved. And lastly, when and where did the incident occur? It's important to give all these directives when it comes to reporting an incident.
Markii qofka uu rawo in uu la soo baahido lagu talagalay inuu soo sheegto waxa jirta nidaamoyin iyo sharciyin lagu talagalay ama meel loo maro oo jirto oo sharciyada marka waxa lagu talagalay qofka haduu rawo inuu baahidiisa sheegto ama awada marka ide uu sheeganayo in uu umaro xafiiska saxda lagu talagalay asagoo baahidiisa si dhameystiran u soo gudbin doono.
And when it comes to reporting the incident, like I've stated, it's not a must for the incident to have occurred. But in case you have any suspicion, just go with that gut. Don't try to investigate on yourself because you might be able to, you'll get into a lot more trouble.
Haddii wax dhib ama wax qalalaasooyin ay kula soo foodayaan isku day marka meesha ugu muhiimsan oo kula dhib in aad la sheegareyso waayo isku diin in adigaan dhibka asaga aad dib iskula noqoto waxaa yeelay haddaanad waan baaraya waxaa laga inuu dhib kale kula keen ama celiisooyin marka meesha kula u report gareyn karto ama xafiis ahaado ama police station ahaado ama meel kale ha noqdo ama religion leader ha noqdo qofka ugu dambe oo ada kula dhow inaad la sheegareyn karto isku day.
The other thing you need to ensure while reporting is always maintain strict confidentiality.
Markii aad rabto in wax aad soo report gareyso isku day marlaba in aad ilaalin karto waxaad inuu ahaan karo wax qarsoodi ku yahay adiga waayo haddii waxaan aad ka dhigto wax public ah waxaad keeni kartaa birta dhibaa kale kulmi kartaa marka xafiiska imaato ama qofka la sheegareyn karto waa inuu ku aaday wax qarsoodi ku yahay adiga.
This is just to protect the safety of the person who's concerned.
Waxaan u leenahay in adiga qarsoodi uu ku ahaado waxa way koow waxay ka mid tahay caafimaadkaada maxaa yeelay waxa haddii si qarsoodi aad u isticmaalayso oo bulshada gaara barato dhib ayuu ku keen karaa marka isku day marlaba waxa inuu wax sigir ku ahaado adiga.
The other thing, you do not need proof before reporting, but all reports must be made in good faith. So you don't make a report which is wrong just because you hate someone that you're working with.
Isku diin adi nafta in marmar qaarkood aad dhaddo in la cadeyn helo qofka kama sheegin kari maxaa yeelay nafsadaada ku kalsoono haddii qof uu ku dulmayo soo sheego laakiin isku diin adiga naftaada in qofka wuxuu ahayn aad ka sheegto waayo bini'aadamnimada kamida ma aha.
And also when it comes to reporting, just make sure you respect the dignity, wishes, and rights of those affected by SARE.
Markaad rabto in aad baahida aad rabto inaad soo sheegato ama aad soo report geliso isku day mar laba inaad isku kalsoonaato qof islaam oo iimaan lena ahaato waayo waxa lagula suubin haddaad sheegto wuxuu noqonayaa warkaada inuu midka aad sheegtay iyo midka kale isdoonin waayo marka waxay lagula siibiyo ilaahay kuley uu sheego.
So the last principle we're going to look at is that humanitarian workers need to create and maintain an environment that prevents sexual exploitation and abuse.
Sawo oktoba hay'ada qasatan bulshada u shaqeeyeen ee wax isku dhacayeen inshaallah inay ka qayb qaataan si loo soo afjar lahay waxyaalaha qalaalasooyinka xagga dumarka ka dhaca mar labo.
So in relation to that, managers across all agencies have a responsibility to support and develop systems which will maintain this environment.
Hay'adaha ka shaqeeyaan qaxootiyada dhadhaab CEO NCR iyo hay'adaha kale famagalka ay waxay diyaar u yihiin ama mas'uuliyadda ka saarantahay mar laba in ay ka hortagaan waxyaalaha qalalaasada keeni kara ka xadgudubka galmada ee ka hortaga dumarka.
So now, after understanding the core principles in relation to sexual exploitation and abuse, we can look at the risk resulting from SEA as well as the consequences of SEA.
Waxyaalaha keeni kara oo qalalaasooyinka dhibka ku imaan kara marka qofka xadgudubka lagu siibiyo oo keeni karaan ay hadda u gudbaynaa marka qof kasta waxaan ka codsanaynaa inuu diyaar u ahaado dhegaysigiina.
So considering that SEA involves power dynamics, you find sometimes it's really difficult for those who've been affected, persons of concerns, to report such cases. But now when they don't report these cases, they end up having serious consequences on them.
SEA oktoba dadka qalalaasooyinkan waxyaalaha ay ku dhacaan xadgudubka inta badan waxay ka cabsoodaan in ay soo meelaha ay ku report gareen lahayn ama ay u soo sheegan lahayn ayagoo waxyaalaha gaarin la xishoonayeen ama waxyaalaha kale la midkay.
So one of the consequences involves stigma and discrimination for children born as a result of sexual exploitation and abuse.
Come on.
Stigma and discrimination for children born as a result of sexual exploitation and abuse.
Waxyaalaha kale oo ku xadgudubka waxa kamid ah in lagu siibiyo cunuga xadgudubka waxyaala uu ku dhasho kale sida asagoo gacanta go-aan oo kale gacamee la yiraahdo ama asagoo jeeriga oo lagu yeero lugey marka waxyaalahaasna ay waxa qof u keen kartaa in bulshadu uu si madad tukar ka noqdo.
So you can imagine a scenario whereby the child who's born and it's a conservative community and the child maybe is from a different race. So definitely there's going to be so much stigmatization there and it will even be difficult for such a child to grow up in such a conservative environment.
mis asagoo lugta go-aan uu ka dhasho inta badan bulshada waxay ugu suubiyaan qofka magaca uu bixinayeen qofka markii magaca loogu bixin qofku wuxuu noqon karaa marka qof mar labo niyadiisa ay deganeen oo mar labo xishoonaya xagga dadka dhexmaraya bulshada dhex geli karin asagoo iska dhaadhicinayo in cudubka dadka waxay ugeereen uu jiro.
So the other consequence has to do with trauma that is long lasting. We have trauma. And then we also have the integrity of the organization getting compromised. We have strained relationships with family, suicidal thoughts, attempted or completed suicide. We got drugs and substance abuse. And then also the last consequence of SEA is low self-esteem, which is likely to lead to depression.
Waxyaalaha dhibka qalalaasooyinka u keeni karaan qofka waxay ka mid tahay haddii intana dhib uu la soo kulmo qofku wuxuu noqon karaa inuu noqdo qof trauma macnaheeda waxaa weeye qof mar laba iskini oo isku furaya inuu ahaado niyad jabsan oo waxba kala ogeyn oo kelis iska sheekaysanayo ama xag iska fadho qofku marka wuxuu noqonayaa qof asagoo dhanba stress hayo oo niyadiisa deganin mar laba ay ku furanto marka see la egligeed waxaa laga hortagaa qof kasta inuu waxyaalahaas uu ka ilaaliyo nafsadiisa.
So thank you so much for having me here. I've been your presenter, Christine Atieno, and I'm hoping that the future... I'm hoping that the future training in relation to SEER will be able to promote a clear understanding on how we can be able to prevent and to respond to SEER and ensure efficiency, competency, and integrity as an organization. Thank you so much.
Christine Otieno, marka siyaas aan niga tigi doona thank you ay niileedahay marka waan anigoo maxamed ah anigana waxaan niileeyahay wa maasantii dhamaan qiyaartan dhageysanayse shaqaalaha gargaar fm waani maal celinayna anagoo wtk staff ah thank you
way mahadsan yihiin martidaasi oo ka wada socotay hay'adda loo yaqaan wik oo kala ahaayeen christian maxamed iyo waliba arshad dhammaantiin waxaan leenahay waad maasantiin dhegeystayaashan waxaynu leenahay waad maasantiin walo waqti aanan ahin barnaamijka hor usii socdo aanan fursad u siin karin dhegeystayaasheenna in ay barnaamijka qayb ka soo noqdaan inta aynu barnaamijkan midkiisa xiga hawada aynu dib ugu kulmi doonno waa anigoo idinleh sidaayo nabadgelyo.
أذان حريص تجعلك نيتك أبور دحذذا